And again, I'm Sadu. And again, here come on.
Ke bolela ka mogodi wa gago o ke monyetšego.